amat.unaux.com.
Sanjalangala kumanja ndali kweza mwamba numalankula sasamveka ndikutula muntu mena ni makudubukani ngati muntu wamisala ine nzimu wanga ukampanjala ine ni mapembera chauta amabetsera ndipo samalembera chauta mumapembero mumapembero mo timalira zimo masika ndikapembera mumapembero mo timalira zimo masika ndikapembera
yo language masinta angelo amatsika sambili umasimba kupemphela ukuyimba nde umasinka sinka nde umabalalika kuchaya malilimo kubuduka pakapinga utaona patali utakwesa ndikungaza pasisi pangamvetse koma kumwamba kumayaza ndendi mamasuka nditagwada pama hodo mfana mwina sukudziwa siku la pasili ndikodo mfana hena amaswala hena kusala kuja kupemphela modumpha tukutali kungochucha hena kaligalila moyo wao mpaka sosi kulusa mosiana koma kopita kumotsi kuma
mapembero mo timalira zimo masika ndikapembera mumapembero mo ife timalira zimo masika ndikapembera ena tiangana kumbawa kutuluka tuwa ena tiangana pachizi mikiro chantanda tiangana mtanda
mapendeo timarangulana ni mulungu ama jimba mapendeo mapempero imarangulana ni mulungu ama jimba mapempero
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 timalira zimu masika
tikapempera
Download rap music from amat.unaux.com.